Kwasem brain you know brass so betie kwasem. But dia so be fro bibi obem no. Wase won se kwasem ebre edu. Me se Yakopan sam I nam life for the media ministry so I dey brew we. Radi ensi no. Yes, yes. Radi in ho dia chew. Kami sure I say why crowd so betie kwasem. Any dey mo message so be shoot trust na ya bompae. I don't phone number home for mother was so I may acquaint ya. Man, there's so Becca was him. I'm ready, a far commander, a junior, the new show was from Bernassi, you wait to train was him. But it's not was him soon as saying. Now, say, whoop you are any more. You move yara, it's you and your yaba. And I was ready, it's with you, dear mom. And I'm a bombay. I am so for a quiet fault, and I'm a name of Chasimi. Save free life for the media ministry. A whole and I'm a note, he said, yeah. But he didn't can catch you. I'm a twa the blessings of obedience in a so. A family, the condition for obedience. Job chapter 22, verses 27 to 28. Job 22 verses 27 to 28. Mama ntie onyakopon asem. Mi onyakopon asem no e ka akire opefe ni se. Ubesre no na wetie wo. Na wabo ade e ka no twia. Ubebo utim na ebejina amao. Na hain beshrein wakwa insu. Amen. Job 22, 27, and 28. Beshre se, enidi yunu. Se, wonsu unyabra na watubwa ameditati ewo sa pasiji na ayadea ebitimi abuwa uyipa. Conditions of blessings, no? Any blessing in Shrana Sanaya Kano? Oh, now we are men who chair the condition for obedience. Conditions for obedience. And she say, that. City, here are the conditions for experiencing these blessings. We need quiet. I to a seminar to say, this one, a bit me, I'm a onion shira, a bravo city, I'm a ready. Bompai. Chill young coupon. A mumpine chain in bow. Now I am finding passes so. Anna, the Yasamako in your companion. We must come to God in prayer. See a bone young coupon in him own Bible. A shiny hole and bamboo. Any answer. Say, oh. Onyankopon ho bambo ne nyansa me nua wutie mi me jimi di yesse obetio woni sitie ne bakro no na sitie bi so a ewo ne se se wo sheba tia ana rawo se me wo mu ne se wana se oba kwa wo so. For I started a free flow by 9 months, said there, she said, now be dear to me. A bro 9 months, dear, but a bro 9 months, you call a busumi duni dubacum mukra. Nanya bribintina is si quire. You said, Bosomon cronomono. No young coupon as she was to be pium. Only I would hear me. yɛnhwɛ Onyankopɔn wɔyɛ ma dom ama wohyia ma asomdwoe mu a mabɛda w' ase. Onyankopɔn nso ɔno yɛ Onyankopɔn a sɛ woba n'anim nokwasɛm ni na woba bɛyɛ dɛ wobɛda no ase a ɔsɛ ɔhyira wo. Ɛsɛ wo ahyɛ ne bɔ nti ɛsɛ sɛ saa bɔhyɛ no wodi so. Ɛsɛ woyɛ saa a Onyankopɔn ɛhyira wo. Ɛno yɛ sitie no bi no no. Bade yɛhwɛ adeɛ baako. Nnipa de sɛni bɛkɔ saa kwan wɔ saa kwantui na fɔbosom nkuro no Nyame bɛhwɛ ne so abɔ ne ho ban so nko a Onya wo pɛ wie pɛ na saa bɔhyɛ no a ɔhyɛɛ Nyame no na ne werɛ fi kyerɛ sɛ ɔyɛ Kristo ne ɔkɔ asɔre. Awerɛhosɛm no sɛ wobɛhwɛ na sika mu na ɛsɛ ɔde bɔ kɔtua saa bɔhyɛ no Nyame meyɛ ase na mɛyɛ wɔ na wafa sika ketewa bi na ɔde abrɛ Nyankopɔn sɛ Nyamegyeɛ. Ɔno ara no mu no owia no wakɔtena ase ayɛ party kɛseɛ paa abɔ adeɛ saa deɛ ka bibiri kyɛ ɔhu sɛ David ɔka sɛ memfa deɛ a ɛnsom bo ɛmma Nyankopɔn dabidabidabidabid mahyɛ metwiadeɛ a mɔde ma Nyame ne nnipa no agyina wo na wakɔyɛ biribi turo kaa ɛti sɛ yɛhyɛ bɔ a yɛtua bi wɔ hɔ a yɛbɔ afɔre a ɔhyɛ bɔ a ɛno ano no adeɛ baako a mehunu sɛ sɛ wohyɛ bɔ na wɔntua a ɔbonsane deɛ ɔno hoo wabɛdan woka sɛ tua Nyankopɔn ɛmfa ne ho nso wobɛba bɛka sɛ akɔgyina Nyankopɔn nim aka sɛ akoa wohyɛ wobɔ wɔntua wohu wotie ne mpae bɔ nti wohyɛ bɔ a tua. Na bio nso ɔse declare God's truth Nyame ne nsɛm ayɛ nokorɛ no nso no ɛsɛ yɛda no adi kyerɛ afoforɔ na yɛmahu sɛ n'asɛm no a waka no asɛm no yɛdi mu akotene na yɛdi so ɛyɛ sitie wɔ mu ma afoforɔ nso ahu sɛ ampa Onyankopɔn no a yɛsom no no ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɛsɛ yɛnokuradie no nso yɛtena ase ma Onyankopɔn. Onyankopɔn asɛm no sika nifa no ɛtwa ha ade amena wɔka no sɛ yɛyɛ sitie ma Onyankopɔn a ɛde nhyira bebree de brɛ yɛababɔ mu berɛ a yɛbɔ mpae ɔtie yɛn. Sɛ yɛsi tie ma no a ɔbɛma deɛ a yɛsusu yɛ tirim biaa tirim pɔ papa biaa yɛsusu biaa no ɔbɛma no aba mu na ɔbɛma kanea nso ahyerɛn wɔ yɛakwan mu na yɛnante so mu da na yɛbɛhu sɛ yɛwɔ hɔ a yɛhu sɛ a Onyame nhyira na aba yɛ so yi nnua a wotie me mɛsrɛ wo sɛ yɛhyɛ Onyankopɔn bɔ a yɛntua anammɔ biara a yɛtu fata sɛ woyɛ Kristo no biatu na yɛsi tie ma Nyame na sɛ woyɛ si tie a sɛdeɛ a yɛbɛto yɛ no a mpanimfoɔ ka sɛ sitie ɛyɛ kyɛn dɛn afɔrebɔ. Wonyɛ si tie ma Onyankopɔn asɔre a na wakɔbɔ afɔre kakraka Onyame ɛngye w'afɔreɛ no yɛka sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu bibiri a wonim deɛ ɛto Saul Samuel instructions ɔde maa no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔkɔ no a wokɔ no wokɔ a na sɛ wodi nkunum a ɛmfa akurom hɔ bibiara ɛmfa mba ɛmbɛbɔ afɔreɛ hwɛɛ na wakɔkyekyea no ntwea nkɛseɛ ne nnwa ankɛseɛ wɔ hɔ de wɔn ba bɛbɔ afɔre sama baa no bisaa no asɛm so na wokɔ yɛ te sɛ Nyankopɔn ama yɛdi nkonim ɔde sɛ mmoa no bi so a na obisaa sa na dɛn no no wanka no korɛ o so mbaa makyekyeekye Bye bye, Yemi Shaw.